Parker Sound Booth.
Wano mugezi, afumba mutwe, asala magezi, asala magezi, fumba mutwe. Wano mugezi, afumba mutwe, asala magezi, afumba mutwe. Kati nze njagala kusala magezi, funa omwana oyo. Atoba ndina mu kusala magezi, ndabenga mwembo sako. Kati nze njagala kusala magezi. Mbitandike ntya nkimugambe ntyoba ebintu ebyo gw'omanyisi byangu muwe kinze mulimbelimbe ntya ndabe ngaayitika nfuna obuyitiro okufuuka ekitundu ku bulamu bwe kati nze njagala kusala magezi nfuna omwana oyo ate oba ndina mu kusala magezi ndabe nga mwetuusaako bwe kati nze njagala kusala magezi. Balungi kyembagala kubuteyisa bubi bwengaze bwendaba ababi bwe betwala ninesuubi tibyena mugamba agenda kubyaniriza kuba manyi tyoyo omwana mukakamu njakola ekisaana njagenda ndaba abazadde na buli omu alina akakwate ku mwana oyo kati nze njagala kusala magezi nfuna omwana oyo ate oba ndina mu kusala magezi ndabe nga mwetuusaako bwe kati nze njagala kusala magezi nfuna omwana oyo ate oba ndina mu kusala magezi ndabe nga mwetuusaako omanya balungi kye mbagala kubuteyisa bubi bwe ngaze bwe ndaba ababi bwe beetwala nesuubi tibyena mugamba agenda kubyaniriza kuba manyi tyoyo omwana wagonjebwa kyekyo kyekyo wano mugezi afumba mutwe asala magezi asala magezi kati nze njagala kusala magezi nfuna omwana oyo ate oba ndina mu kusala magezi ndabe nga mwetuusaako bwe kati nze njagala kusala magezi nfuna omwana oyo.